sex. What's next on the bed, on the set? Best Joe Milk, who are great. Python again with smoking again. Next, Ntaku N, Pinny Dread. Reply on your disc, flying bullets from a care. Na vest, Nimeji pin to kwa chest. Ngwai to me pen, getting high is a bless.
Zimeni raru ni manyaru za mama ndalu. Ndalu, zikiraruka unanyora unaenda kwa lu. Kwalu, kwalu, kiwa de teacher nikiroga wananita gulu. Gulu, gulu, juu nikibeki wataniona hadi kwenye mbulu. Mbulu, mbulu. Make dough, make money, fly to Miami. Diamonds and the Rolex, kubol na wala mifa. East wakilisha atakanu sulami. Mangwai na mazigi, tunaroll na mahomi. Pulo mna kanduthi, ukifika piga honi. Sikuoni, nisha kuona piga bizma mishoni. Bado ntakupona.
Jicho nana gang.
Zime ni raru ni manyaru za mama ndalu. Ndalu, ndalu. Zikiraruka unanyora unaenda kwa lu. Kwa lu, kwa lu. Kiwa deticha ni kiroga wananita gulu. Gulu, gulu. Juni kimeki wataniona hadi kwenye mbulu. Mbulu, mbulu.
Python, tayari mi ushani jua.
Jua.
Bado nitawaka kwa kivuli ama jua.
Jua.
Washa tukivela na puliza kwa mapua.
Jua.
Kishasha akapela the mistari kwa darura. Manzi yako fine, lakini sura chura.
Jura.
Body so divine, so Python tamanuva. Indica tu kwa spine, so kiblant minavuva. Demako ni defender, so bola zimapura.
Zime ni zaru ni manyaru za mama ndalu. Ndalu, zikiraruka unanyora unaenda